Fully Kaido. Fully charged. Fully charged, boogie emergency. Finance bill, boogie imedaizi. Atugupi manje gesi military. System ina tuteki kwa cemetery. Fully charged, boogie emergency. Finance bill, boogie imedaizi. Atugupi manje gesi military. System ina tuteki kwa cemetery. Nimasi yesu ote cabinet ni corrupt. Natu manyuri ya amda iskia facts. Shimo kware ni mamuli mnatu abduct. Pressure ni olipa adikicho inaza bala bullet. Unapiga life bullet. Dada ni madrip, nisili danji ni puppet. Inzi ina bleed kutuchinja kama na set. Class ya marich mna medi na maasset. Sindo Gen Z, Gen Z. Uwe msipere ya majakabi, Gen Z. Uwe mduli ya mamkizi. Ni ujen bila ethnicity, Gen Z. Balo tunarani, Gen Z medi bilangwai. Leka tunasaka na gabai na tuchai. Tukona dedi tukidigi tukulai. Tunajaku na ubaya tumeja mjowalai. Style deadly, minacheza kama pro. Sindo mbugi atupendi fakoza uso. Tumejeza gas, shinda adi mongito. Fed zote ni mangite ni mawagido. Kaliform niko atapo. Rianka nido niko atapo. Cheki bado ziki donjo niko atapo. Niko atapo. Pan the street, so mina occupy kama bunge. Politician waga ni surroundi watoke nunge. Bilzo waga ni zote pia zianguke. Na ifikie zakayo ye pia lazima ashuke. Kini mejangori mna madama youth. Na wasunda kwa gundu mna watupa kware. Kwa ninyi askari ya mtumi akili. Na shutadi watoi na melemewa na bandit. Tumeshika hostage, tumeshika maslave. Kila mwaka days after days. Politician do master wametufuga machains. Tuna break izo chains ka virginity ya ngeus. Freedom is coming na nusi ya ushindi. Tuzidi kupress, hai wasi tu oppress. Daima mi Mkenya, napigania Kenya. Na wakini uwa basi mina kufia Kenya. Gen Z, Gen Z, fight for your rights. Gen Z, Gen Z, stand for your rights. Gen Z, Gen Z, fight for your rights. Gen Z, Gen Z, stand for your rights. Wako juu nilele buwezi fika. Luku tu nilele buwezi shika. Wanadai kitu master mepika. Sani mukuchu ndo inafanywa na tushika. This state tuna run from system. Zakayo bana demande wicked. Bitches wana try kill mandem. Mina fota ganji neki run poly bitches. Alifala na mdoshwe. Alidai leta bifa kidani. It's okay, no it's not okay. Wanadai kutupanga vijana. Atuwezi kufanana na misdai kompe. Wamekwaya kubebwa dinanganya. Sasa tajificha juni riski kwa choche. Ati wanajulikana kukwetu ni majenzi nataja. City stoke, city stoke. Mr. Politician stoke, city stoke, city stoke. Ati weni politician stoke.
Squeezy wamegeuka choju vile wanabonga shit. Exhauster iko close, Ruto must go. Na simanishi foreign trip.
Live bulleting, wanatunia live bulleting. Kasisi ya kienda state house, wanasa housing. Bata nafaa kwa kasisi, calling out
it. Mr. President, how do you feel?
Morio anzenza, sayi morio meenda. R.I.P. to the heroes, you will live forever. Youths washa ungana, zwini nini mnasema. Njege masanse, ianjoroge ya kwa hapa.
Politician na wambwati sima youth them. Dem agreed yombita wana hadis. Wana dialo na sondo wabashi. Wana to the real dela tunato nidi. Olipa youth wamekalia dimanga. Waizi rachondo ma youth upate shagla. Youth fund wana icha ganji yote. System ni corrupt ni ma Judas.
Gen Z, nila tuko frontline. Noti politician wote ni mangite. Wanaso, dibla ya ma youth them. Abduction dela youth wana rianyu.
Mweze, mshikane kama youth. Gen Z, Gen Z ya ma youth. Millennials, mbogi ya ma youth. Minadai, dela youth fi youth.
Shikin, girl child representing. Lost checking, no joking. Zing, zing. Belia homie me ring. Umedisu mechokoza ma Gen Z. Kwanza, mnadai ya jena sisi yebutu show bana. Jutumesha choka na zenu viti show ama. Tuhame Kenya, tukaishi sugoi. Walai tunalidiwa na viongozi mboy. Ni haki yangu kwa Kenya kusema zi. Na nina reita kwa ndamana kutokea street. Takosaje kubonga na keja zetu lusweep. Na vile madhali ya mkamapema kukupa seat. Kuona utu, kwani how to feel. Makarao hawajachoka kutukill. Hatuna mboka na manzetu kona bills. Hii ni D, sita uma juni real. Mademo 254, sisi ndiyo. Nyamazi tena juu sisi ndiyo. Mbogo siogope kutokea weni.
things ni hadi tunawawasha sins food farm wataga pitu kiziang na wit mb wanangado kikutana na sis watanga muda mwa bingu ni kifo jenzi ndo tulete vitisho fuck around tuta round zizo mwiko tuki launch mtasetoka kijiko umetushanda sana ni kama life purpose ndio hatuna bana mtashangaa sana vile tuliungana bana anytime you wanna see you make up
Traces,
man,
traces,
man,
traces.
Man. Anytime you wanna see
your makeup. Traces, Gen Z.
Anytime you wanna see your makeup.
Traces.
Anytime you wanna see your makeup.
Traces, Gen Z.
Najoshaskia mayuto anaumia. Nakuja dogo gavai na nilalia. Naguza mongo vanyokidi wanalia. Na simu steki dale jetikia. Naeza romba kwa stitch na kapitia. Naeza romba deep stitch na shukishia. Nani madonga showbiz kutivishia. Kakava wanabonga daily kutusikizia. Sisi tunabonga wana pretend. Sisi tunaziwa muesha tuja dance. That's why tukura itakampena. Siku ya kura ndawa shutura. We nikipurura wanadhani ni mapuga. Mana zogo watati stashtuka.
Finance bill
tunasema no.
Unga imepanda
tunasema no.
Kubebwa ndoko
tunasema no. We two of us shano.